Ficho langu mbala mwezi lina kutazama wewe, ukiyapiga makelele kila kitu we upewe. Sili silali nikiwaza yako wewe, kipi nifanye nikuridhisha ge wewe? Mbona unanyunia hivi cha kunipa toy? Usinga wa kurogea usinipepe nikawahoi. Tabu najionea vile ukinenjoy, mwenzako unanyunia. Wala malipizi ya jana, nshavuliwa nshachutama. Tena mi sina namna, sina. Wala malipizi ya jana, nshavuliwa nshachutama. Tena mi sina namna. Endelea, 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 endelea. Tena halinaga sura, halinaga umbo, halinaga umbo, ila linanyonea. Ona penzi swali, jibu unanipa fumbo, unanipa fumbo kuotea. Kinyongo misina, wala malipizi ya jana, nshavuliwa nshachutama. Tena mi sina namna, sina. Wala malipizi ya jana, nshavuliwa nshachutama. Tena mi sina namna. Endelea, endelea. Thank you.